My name is Fresh Up.
Bojani OC. Boss 824. Abana peta wala wabula tempo. Yetuwe kanta ya pawula lepo. Swag sana manzi ya vena kwembo. Wada popo kata para mana raipo.
Ya kwa boss, minga chira side and nando. Boss ya tiki upiara bapondo. Ya basega kwa spiden. Defo embo wakia kulanda ni side and defo.
Defo Silent Defo. Defo Silent Defo.
Exclusive from CKMusicPromos.com.